It's DJ Oyo.
Yeah,
get louder.
Kembo amalevo. No mono, no mono, yo peche kale. Make it man. Save Z. Fly B, a gamma boy. 14, 15. Black bear on the keys. Nefiri haji, don't look simple. Di kwa tigero wa smira, wacho samwa dimpo. Bazeti nga niso na baza we sunga diebu. Nishina mustik, tungo dioma na kwata. Hustle up to hustle, bazeti ni hustle up to hustle. Hustle up to hustle, nati sufu no baza we zafa kwako. Never give up,
life ni kulimba.
Never give up,
sufu ni kukosa.
Never give up, nga niso fulo baza zafa kwako.
Hoi wekadi kuzika life kukosa full on the pressure.
Yeah.
Nivambele vanti vena tima kumana na veve mkumoni. Batu wala baso wano yogula mangwala. Bajop teti pushepo vagai wakabwela ni wagulila chira. Sakati pesa kudepo na vagai full on molova. Kuzi pajobu ile sini malova. Mamuna ni nrama patumba. Wenga tulibe nrama ndishi sindi wa mamuna. Baza iliosa as long as nangena pasati. Woyo sawala, ole wakusete, pano pachalo ni noke. Just believe, usaka chitika one day. Jemula.
Lefiri haji, don't look simple. Tikwa tigero wa smira, wacho samwa dimpo. Bazeti nga niso na baza we sunga diebu. Nishina mustik, tungo dioma na kwata. Hustle up to hustle, bazeti ni hustle up to hustle. Hustle up to hustle, kati sufu no baza we zafa kwako.
Big team, big team.
Never give up,
life ni kulinda.
Never give up,
sufu ni kukukosa.
Never give up, ngani zafu
no baza zafa kwako ata.
Kala ni sevenza ine Monday to Sunday. Same Saturday, oye to Friday. Nga subaza oye nishi usa jama. Die ija muchi wawanza kumuma nyama. Changa muka, usa kona ni pasinda pano para uka. Hakuna matata, sakila badi oye pajabuka nzo mumutu ya kapata. Life ya chinja, watayapoka njinga, watengapo cheka chila. Die ija wakupesa pa mchinga. Ujapo minyo minyo na michopo pa depo. Na sevenza chebati na gula big chila. Maheta wansa choke mumu njila. Fly be a gamma boy and in
Lefiri haji, don't look simple. Tikwa tigero wa smira, wacho samwa dimpo. Bazeti nga niso na baza we sunga diebu. Nishina mustik, tungo dioma na kwata. Hustle up to hustle, bazeti ni hustle up to hustle. Hustle up to hustle, nati sufu no baza we zafa kwako. Never give up,
life ni kulimba.
Never give up,
sufu ni kukosa.
Akimbo wa maleva give up,
ula mula
mwanda. Ula baza zafa kwako ata.
Yeah. Chelo chelo na lefu ya moku uomba. Bogada na ingi na plastik ya bumfuata. Ndiweche mwamona funika ulimba. Muma problemu mwando sataba. Ka life pa zambi uwe mwandika zakaba. I wish nika munga haka indi chirema. Notandu za zambi yonse kumwazi na virema. Tachula fuwe wana che vanshiba. Nifimbi vene na pita mokemu na eziba. Muma problemu che yambi na piba. Neo che mwana che munono. Sera kembo che ipanga che chongo. Dine mechimani che mfuno panga life no. Mugema niponya na manevi. Pandrama ine plesi ni shoda. Don't look simple. Tikwa tigero wa smira, wacho samwa dimpo. Bazeti nga niso na baza we sunga diebu. Nishina mustik, tungo dioma na kwata. Hustle up to hustle, bazeti ni hustle up to hustle. Hustle up to hustle, nati sufu no baza we zafa kwako. Never give up,
life ni kulimba.
Never give up,
sufu ni kukukosa.
Never give up,
ngani zafu no baza zafa kwako ata.
Double Empire Boys, Mox Boy, Deshias,
Akembo Malevo. No muno we, no muno we po chikale. Supu mudoniro mpato tatira mokale. No munani womfrike wino na spice. Na boy CTZ, atishani ya po.
14, 15 apo. Hiyo ni big team. Hela Pendro, J-Flexi. Yeah, shout out to the managers. Bamato, Hela wa Bruno. Loi J at Bandman.
14, 15.
It's another Sky Levels production. Black Bear on the keys.
Get louder.com.